tartan yareedanka magadariya kabakaabi waliba la ka daa furay degmada buuraha kaba ee gobolka Bay kaas oo ku qayb galayeen dhammaan ku hoyinka ku dhisan degmada dafurka tartanka kubada cagta ee kabakaabi waliba ku qayb galay maamulka degmada baad sportiska degmada gudoonka dhalinyarada iyo qaybaha bulshada degmada buuraha kaba ee gobolka Bay gudoomiyaha guddiga sportiska degmada buuraha kaba ayaa kureen ku hadlay dafurka tartanka kubada cagta ee lanka magadari hakaba kab
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan tuma bak salaame marti sharafta maamulka ilaaha qayb gali ayartayda shacabka shacab weynaha dhamaan bulshada oo barnaamij jeel een geeg may baantani ka dafro may koobkii muddo badan ee howlisa weydni haga man qabiyani een oolanka magac dari maga hakaba kab geeg ilaani suurti gali subhanahu wa ta'ala anti ni furum idan ka faraxsana dhamaan mayba ku buuadiye dhalinyarada sportiska jeel inta safayl buurada taageeran oo garabni siyaan tun walwadna mayba wadin walwadna iyo hadii walwadan oo walwadna maalmidata mayba ni suurti gali kore walwadawkan iyo nin rumeyan insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
gudoomiyaha ururka dhalinyarada buuraha kaba abduqadir aadan dayo iyo taliyaha ciidanka daraawishta koonfur galbeed qaybta buuraha kaba sandeere hasan aadan oo dhinasho ku hadlay sheegay ee tartanka bilaawday fursad inaya dhalinyarada degmada
ee una dhamaantan wada sugaani kubada cagta mayboa sports way oo caalamka oo dhan jeeliin ee waana yarmideyas way dadka waana ka saarasa kala duwanaansha luqado iyo dhaqamada iyo diino intaba koobkun geega nin bilaawday mayba fursad ee tuwiin dhalinyarada ankeya wada jirka iskaashiga iyo xirfado sare ee dhalinyarada geega inta ku moojaa maybo madal uun araga doono way kartida ciyaartoyda ee dhirigelin tiyo ama dhirigelinta da'yarta iyo mustaqbalka uun aragaano maybo eedanka ma hadhagaane dhamaan kooxo ka qayb galyaalka ah iyo qaban qaabiyasha taageerayaasha iyo adwalba oo kala muuqata ka jeesatay koobku inay qabsama ama inay suurta gala koobku may barajaynaa in tartanku nagado doono mid cadaalad ka saleysan oo kamid nagado doono mid kubuuta heesa iyo farxad anka dambeynti may balana ku guuleysan qalama may balana ku guuleysada dhamaan ciyaartoyda inay tixgeliyaan way hab dhaqanka wanaagsan iyo ciyaar wanaaga
ee koobkii koo ciyaartoyda degmada buuraha kaba iyo tartamayeen hakaba kab yarninka bilaawday ee garoonka ciyaartoyda suugdo hola ee qolay eedan fayl hada fadda in lin dhiso soo roogyaal aragna markay una baasana ee laakiin masuurta galna daroofi jir aawood wali una hel korno tabartaan ee inay una degmooyinka kala ee inisna ka isna iyo isku gaansani ee runtii koobkun eed iyada muhiimka ah degmada ee dhalinyarada isdhexgalka bulshada ee si isin baraga haytan dadweyne eed aan far badan ka qayb qaaday maamulkii saraakiishi anoo wakiilka ee gudoomiyaha degmada ee waliba rajeeyaan ee koobkun koobshay ini garoonkan ku qurux badan oo roogyaala iyo ka daa marta ay ka bilaawdo doonaan
tartankan oo sanadkii bal mar la qowday ku duwan sanadkan sanadii hore kaas ay ku qayb galayaan tumila mako hodo ku dhisan degmada buuraha kaba ee gobolka Bay